LG.
Alaba report.
Na mpenzi wangu, hani Simoni tafrani, na muita hani haonekani. Kupenda hani we unanitisa
baba, si la tosha kivumbi leo.
Hani 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 ah hani.
Mr. LG,
bolo bolo bolo
bolo,
khushi nahi bolo
bolo,
tumse pyar bolo
bolo
bolo. Japokuwa na mchunya kanganga na umo hani wangu wakinunya na mkati ya viuno vya vibuno 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 vibuno. Mpenzi wangu hani Simoni tafrani, na muita hani haonekani hani.
Comic Slicer.